his freshest name in the game, ladies and gentlemen. And we can't mark it too.
This beat produced by
Kendi Baby.
Exclusive from Zambian Team.
Game on.
Kalele la panja, veni wakamba vantu kuchila kufanga. Uzakarila baby, na wani kukonda baby. Ah baby. Ukamele la panja, veni wakamba vantu kuchila kufanga. Uzakarila baby, na wani kukonda baby. Bafuna tisaka kwa tila newe naneho. Ujamu zako anifuna tiningale wake. Abwele samalu matino titika ngale banja. But I don't care, ini ni kukonda baby. Cause she can change what I feel. She can be what I want. Iwe niweka oxin kene ni mapema neho. Ati just imagine kukuleta muli banja. Ongale wana junior, ngale tate wanziluni. Bashi Chris, ukambele la panja. Veni wakamba vantu kuchila kufanga. Uzakari la baby, ndawani kukonda baby. Ah baby. Ukambele la panja. Veni wakamba vantu kuchila kufanga. Uzakari la baby, ndawani kukonda baby. Iwe wewe ni wanga. Iwe bebe ni wanga.
Ichitemwiko chesu kutalala chivimbi olo ntile shiridi. Olo kunuma kwa wempiri. Niwe na temwa temu vidi. Ichitemwiko ni tubo bete wapuro bure muyo number 3. So I slav if you can't even trust me. Ubili vache you can't even ask me. Maruma siyaza kasila but if you believe me. Suza Kalila.
Ukambele la panja veni wakamba vantu kuchila kufanga. Uzakarila baby ndawani kukonda baby.
Ah baby.
Ukambele la panja veni wakamba vantu kuchila kufanga. Uzakarila baby ndawani kukonda baby. Iwe wewe ni wanga. Iwe bebe ni wanga. Kulianga ikwanishe Bantunga wakondana Wavuma kufelana. Ini to love mama na mulungu aziwa. Bubu bubu baka wewe niketene. Dawa iwe ni wanga. Hey. Wanga. 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 Dawa iwe ni wanga. Veni wakamba vantu kuchila kufanga. Uzakari la baby, ndawani kukonda baby.
Ah baby.
Ukambele la panja. Veni wakamba vantu kuchila kufanga. Uzakari la baby, ndawani kukonda baby. Iwe wewe ni wanga. Iwe bebe ni wanga.
Tunes.com.